With Mel,
exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah, that's in biz.
Mutima mwadi wanamba chila beting. Abagai pari tena ala vala spending. Chari pwala la party, chari bako chapu. Gawachi mwona la mwanti kuru wana mapu. Chari teke mkine bachipanda muma baba. Mwansi nabadabu wabagero wala tamba. Ala mwanti chari bako hati techi nove. I think ya kote potie nove iwe.
Nachi mwene fecha pita pantans. Icho chasa beting. Chasa ndole chaponeli inso. Icho chasa tweking. Nachi mwene Chasa ndore chaponeli inso. Icho chasa tweking.